yeah. Yo, tecnología, no hammer. Yeah. Kila kwenye tungo kuna hoja. Kila nikipika wanadhani lundo kumbe moja. Kila baa, kila mtaa nasikika na nanjaa. Nina kula dundo kama mboga. Niggas like kids with the uniform. Yeah, and the meat principle in the old way. All kids with the unicorns, I know you. Like I know the skin for my own flesh. Tatizo madalali vijiko. Nasipendi kuwasikia kama bari za vifo. Unapombwela kukupa tadhari ni simple. Kuwa mahali atari kwako ni mahali nilipo. Sikiza, tozi utastuka unalia. Umezoya baga na jela unakuta bamia. Voko yangu na biti ni mfano wa chupa na bia. Na punch heavy mpaka punda na lia. Disaster.
You might be in the right way, but you're messing with the wrong dude. You move with my sideways. This is ain't rap, this is kung fu. You might be in the right way, yeah, but you're messing with the wrong dude. You move with my sideways. This is
a nina wasiwasi mwabulambo. Paulo na Asira waliomba na milango. Ya gereza kafunguka na mipango. Ikawalevo tukaza piga kimango. Kitambo niwe anko kama raso. Hambo punguza bla bla ongeza hassles. Mademo anapenda muscles. Kifua kikubwa six packs na knuckles. Weni nani mini mimi. Una imani unadhani jini. Angusha mipini paka majembe ya kose kazi ya bambini. Flying kicks cover dami mix of vichwa kazi dane unapigika. Paka unaona picha nane nane ama saba saba na shangaa simba na swala. Usichanganye ruti soma mbele sinza bagala. Sina papara najua dunia haiko fair. Upasi kuongea ukiongea tu unapigwa mikwara. Kenya na Uganda Mugamba che. Bongo tumefunga mikanda nzala te. Toka mara paka mbamba bay. Paka sanda zimepanda bay. It's another day. Niko Mina Ray.